halkani waa shabakada warbaahinta idlenews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiq ah oo ku saleysan dhexdhexaad.
Yes, they have the idea. They have the idea. They have the idea. They have the idea.